me, you want be a kid. My dada, you want be a kid. Bishankasi, you want be a kid. We mwagashi sham wagami bombe. We mwagashi sham wagami bombe. Mwagashi sham wagami bombe. We mwagashi sham wagami bombe.
Watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Tokeni watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Makofi. 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 Acheni nilewe. Achani lewe. Acheni nilewe. Acha nilewe. Nikisha lewa. Nikilewa. Nikisha lewa. Nikilewa. Acheni nilewe. Acha nilewe.
Hey!